Yimi nesabatha mayibe inhle kwabangcwele. Nkosi yamakhosi ngikhulekisa nantu usana lwakho. Ubitsula umfokanene uthi ucela usigcinele inhliziyo zethu zimnene. Uthi ukhulekela uthando lokuba sikudumise ngokwanele ngoba wena ngokuphelele. Siyazi sizoni nolimi lwethu linamatho omntwana. Lapho singafikanga khona sesicela ukuyekelela kuwe Nkosi yamakhosi namhlanje naphakade. Amen.
Sakundi ngeba, I went to do the bed, the chopper.